bwenda bali mu motoka ye mazima nefune nsalwa nga muzeyi tata bwangamba katende mwana wange sanyuka nnyo bwofune ekitono mbwe kiba kikuvudde muntu yo ebirungi mu nsi eno bingi kola teweegomba balinawo mbono oyagala ebyamamu manya ebirungi tebikka mirembe n'ekiti kitava ku ssengejjero nakyo kifuuka wankindo enkozikozi mwana wange manya tekoza bwabuyu ebibi byaliwo mu butu bwange nga muzeyi tata byaŋŋamba era nabikuuma butiribiri byanzigweddeko jjo ly'abalamu ng'obubbi mu ggwanga bungi abaana ddamu baakaaye buli muntu bwafuna enjawulo bwakiringa ensi yagitunda eno yefuusibwa ddiba amazima buli muntu asikasawe nkobbo nti zeegula mirambo nga tebassewekaawo mubaleke bazirye zibatuuke bakimanye nti yadde empoomu naye bwe zirimala okubakaayira manye birungi tebikka mirembe mubaleke bazirye zibatuuke bakimanye nti yadde empoomu naye bwe zirimala okubakaayira manye birungi tebikka mirembe bafuuse bamufumbya ganda tewabaliira batyabi bazityaba labayowe bazifumbisa ekirindi sente zizokola enguudo laba otuusizza byoya byanswa ebigoma ne muteekamu ebibaawo manya naawe tebikka emirembe twabaana b'enju yennambi tulwana kuza buganda ku ntikko gwadde ne ligambibwa nnyiniryo mumanyeko ezaala keekumba wabula n'omusira nnumbu tabaliira zigenda n'amazzi beba abajja okubalonda bwafuna ne yeerabira abalonze olwekimugaana ng'agamba titemwamulonda yagula kagule nabo bakulinze bakugambe nti ebirungi tebikka mirembe ewalungi tewabeera wannyo oleka evuga nokka ebunyolo mubaleke bazirye zibatuuke bakimanye nti yadde empoomu naye bwe zirimala okubakaayira manya ebirungi tebikka mirembe balutuusa sigaba bikuntamu alumanyako katannajja mukyakwebikka seruka mamayute muntu wange bwe bakwata kuli lyawoloma serukunduze ez'abanne ezizaamazima agazigejja serulya mayenjenze namuvaako aleka ebinnya byasaamiridde serwajja okwotandumenya lukizana nnyinimu entanama netamuzadde bwamusanga omanya mutikka ejjinja tunaabiwulira olwagenze etadduukirira nduuleekaawo okweyagaliza okubimukuveeko fenna tuli banda ya nakalama konoweeka bw'okalindako amazima nga kasaaba ettaka mwebala okufuuka wa lujjo mukalanze byabannammwe ne mukamala naye obulamu bw'edduniya eno tebukugayaaza muntu wange mubaleke bazirye zibatuuke bakimanye nti yadde empoomu naye bwe zirimala okubakaayira manye birungi tebikka mirembe fenna tukole katikkiro byatugamba tusoosowazenga ebituyamba tugoberese masonga ettaano ebinaatulakira tubifeeko abali mu gavumenti mutuyambe eno nsi yammwe temugirya nnyo manya n'eggulu nti likulaba omale ekivaamu kuswala okulya enguzi nako mukuveeko funa akatono nga ka mirembe bali kugeyeeko na bakuveeko nga tebakututte kapaalo baleke bazirye zibatuuke bakimanye nti yadde empoomu naye bwe zirimala okubakaayira manya birungi tebikka mirembe baleke bazirye zibatuuke bakimanye nti yadde empoomu naye bwe zirimala okubakaayira.